Kitongole kizimbi mujere gwange lya UPDF kya Engineers Brigade kizimbi de somero lya Kanyakwazi Primary School elisangibwa mu district ya Kabale bizimbi ebyenjawulo bibayambeko okutumbula ebyenjigiriza mu somero eryo awamu n'okulisitula. Robert Byekwaso omu ku bali mulimu guno agambye nti akadde konna basuubira nti gujja kuggwa.
From 16 to date we have made a progress of the structure of the two classroom blocks to 72%.